Remember where you got it from. Zambian Music Plumbers. Don't see. Oh. Job. Stop to it.
Kale watempo kubaza, munina nariaza. Believing in God that one day kabalansa. But every single day is just another. Nakuona wambo losing a hope kupalaza. I don't blame you. Kale watempo kuluisho uchushile sale. Fokwa afyo kupwishe fitusha. Kumaboko tautusha no kutusha. One day chikatuliko mutima tautunsha. Aba nobe mukulabu na mashampeni. Pia uvifiria chimofe na magawi. Inaefiwe utila fia timwele sama kampeni. Na mano ifia kuchitandangeni. Teka nyafe wa shie mawari shila kale. Mefo ika kwa fiumu wari shiva kale. Just do your part, we wika sana bize. Ni life if yeah, boy.
Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Ichalo ichichaba na mido. Mwifuesa emu fumamano. Take it easy. Take it easy.
Kuntundini mupepi na pakwima na apangwa. Ndala wailingi fintu na apangwa. Muma kwepwa ya shonongo chinangwa. Pantufyamba ukulo waipwa sangwa. Bushkubu moipeka nye kutiwa fiengwa. Muma la mulilanga pushulenye. Pano peso nde fionse filengwa. Ichite mwiko tachufwa ikwa ukuchengwa. Kuchifu kushinari umfwa polu nshingwa. Winsendanga kanko nishingwa. Ama fibanyelo kutarina ilinga ningwa. Ubu chushi chinshingwa.
Take it easy. Take it easy. Take it easy. Take it easy. Ichalo ichichaba na mendo. Mwifuesa emu kumamano. Take it easy. Take it easy.
Protect your peace, nechikonko fechile paya venge abole monani bamuta shakali kwisaya. Kwisaya za Palestine shina ivipa. Chika nyafe uitipa. Leko mweshi ubombe kwa kasuba takachelwa. Na kongo waka penshita wala mwona kalewa. Life ya manone, chimo na kampelwa. Buno shibu achine nukulilesa febu pelwa. Yose tukalewa, wafu afe tulelwa. That's why back energy these days ni malewa. Madezi ya kutala these days ni mayewa. Ale na mashisha na kumuko mwenshewa. So leka nkwebe kwa chimo mwini nane. Ila ifi ule mwona yaba kwa tini jane. Usungo muna nkute shibi kwa teka bale. Yose fide fya kale file kefe filale.
Take it easy. Take it easy. Take it easy, take it easy. Ichalo ichichaba na mendo. Mwifuesa emu kumamano. Take it easy, take it easy.
Take it easy.
Take it easy, wa mune nani. What was meant to happen, will happen. Just do your part.
Remember where you got it from. Yeah. Zambian Music Plumbers. Don't see old.
The London Music Promotion.